Megidi sɛ Onyankopɔn adom nti wo ho yɛ o anti mabere mabere mehyira mu deɛ moayɛ no ɛsɔ m'ani bebree ɛfiri sɛ sɛ nka yɛnhu no akyiri akwan ane yɛntumi anyɛ no yie a anka sɛ ne bɛka no na adeɛ a yɛ animonyam hyɛ ɛma no ɔno ɛne me ɛne sɛ ɔwu yɛ atumi ayɛ no yie afei nso so no me a meyɛ kurafoɔ no nso mɛhu sɛ meyere wuyɛ ɛyɛ no yie mona mo gyina mo from bra esi ye gyina mo saa bɛsi nnɛ mede aseda ɛdi ka me nyame deɛ tɔ so mmienu mede ma mo na mebisɛ nyame nhyira ɛde ma wo ɛne antipokua ɛne agya moses mo a mo gyina mu ɛtwɛn ma a me nkontafoɔ no baa hɔ na motumi yɛɛ deɛ te sie no meda mo ase bebree na numbers no nso no ɔma ɔmo boaeɛ mo bɔ nsam yɛ contribution numbers no nyinaa no
ɛno deɛ nyina sɛ wo naabɛfrɛ o ngya ne ɔdua agya David mema wo numbers no ne ɛdin no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu ɔma ɔm contributee na ɛne ɔm information na ɛnyɛ sɛ wo na wɔ sɛ ɔfrɛ ɔm daavi ɛno deɛ no koraa bɛyɛ cost amount from Ghana mea mɛfrɛ adeda ɔm ase ɛna ne kyina sɛ ɛdeɛ busy bi wɔ m meno kasa ɛkora mɛsi kwan mu a mepie but tuesday ayɛ holiday nkurɔfoɔ so ayɛ busy weekend yɛ long weekend enti nyame yɛ adoma tuesday mea mɛfrɛfrɛ wɔ mo na mema woahu amount no ne nkurɔfoɔ mu donatee ne ade ɛnyɛ sɛ mepɛ sɛ wona afrɛ wɔ mo so cute ɔsɛ ɔbɛfrɛ wɔ m
frɛfrɛ deɛ woma mɛnya wɔ nyina so na mada hɔ no
sefrɛfrɛ na wɔma se bia it is my job I would do that one ada maraba yan kona me nime ho ada je ona madrabu 10 no kra bo atwe e komo 10 30 nti mbe fi aso ona nti ni ada je o me wi die me ba wi as me nya ada je da ni wan ki ye o ki na da on ana ka just take an ki na oka ni so oka what a sun. Weather, we are a problem weather. Problematic weather. 2 minutes cold. 2 minutes hot. 2 minutes sunny. Oh, that's not weather any bad. My shame was at the Miko Mountains. Sir. And also, when my arrows and Ram Jijin are waiting near you to my mayor. Good morning. How are you?
I love you too.
Oh, thank you, darling.